shankysupplier.com.
Okay, Branka Jabba Baba Baba Sayyid. So I see them period. Rakusiri Mishara Meja. Sabina Saba. Nisha sa ukurialia na mabenzi. Kila siku visa ya timie mambo mengi. Unyanyaswa na mwenye mjengo. Kila siku ngenga eti kisa sijengi. Nisha sa ukubibwa saibi minapiga. Nisha sa umikasa tamu nyingi shida. Tusha sa ukadunia tunapita. Tunawaza mitungi ganja nyingi shisha. Tusha sa ukufanya ibada. Tunaluka dundo ya nebaka kuna kucha. Nimesa ukushea geto moja. Kukunja nazi ya senipenda na mloga. Nimesa uchanga changa tule. Kuna unga tuto edongo mchao.
Raka jaba baba baba say it.
When DJ asa mazo bichi yako nime saubes. Nime saubes, nime saubes. Asa mazo nerudie nime saubes. Nime saubes, nime saubes. Robo duza asa mazo bichi yako nime saubes. Nime saubes, nime saubes. Asa mazo nerudie nime saubes. Nime saubes, nime saubes.
Sino piri Malae, yei nime sa kulori yanjao. Nime sao kupinja. Hacha utata, tulisa utata. Nimelewa sana nika wasumbua kita. Naludi geto, mke wangu na muita weita mateso. Anadai kwamba ameshoka. Nime sao dinki na muita babu. You supporter. Kuna muda naweza ukasa uke. Naweza ukasa uke. Naweza ukasa uke. Unaweza ukasa uke. Unaweza ukasa uke. Unaweza ukasa uke. Unaweza ukasa uke. Kila wende na mida.
Kura migaya. Kumeshemeji siku jiwa mesang, 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 mesang. Kumbe nime fredi fredi mesang, 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 mesang. Kama leo puna shoy mesang, 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 mesang. Kama kare gudu tu mesang, mesang. Well, DJ, as I'm a zombie, till I go in the southwest, in the southwest, in the southwest. As I'm a zombie, in the southwest, in the southwest, in the southwest. As I'm a zombie, till I go in the southwest, in the southwest, in the southwest. As I'm a zombie, in the southwest, in the southwest, in the southwest.
Naweka mkono mbele cheza kama Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ. Zungusha CD cheza kama Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ. Mkono mbele cheza kama Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ. Basi juu kama tosi, tembe ya kitosi. Juu kama tosi, rundika kitosi. Juu kama tosi, tembe ya kitosi. Juu kama tosi, rundika kitosi. Sabina Saba.
Sina piri
Majesti babake na Milan. Sita kisa kodi panja. Wojo babake na Ziza. Chaga bani rasta. Hadi waini di kubwa. Hagi ya nane.
Mbali sana watoto alodi watoto wa Morocco.
Aiza kama cheese. Senga hambi ni sita. Backtown ni moja iyo.
Mbali sana watoto salanga matembo.